is in my heart. I feel you a mile away. Njaro zako kali kali, misi chesi mbali. Ntakulinda hata muda wati wali.
Kali kali, Mr. Jesse Mali.